kimamba. Kama ukiniona na furahi, Johnny Jacka bless, Johnny Jacka bless. Na ukiniona na jitai, Johnny Jacka bless, Johnny Jacka bless. We're here today, uko tulipotoka, tulishaka kunduka, asaidi tupoke. We're here today, wala tujawai choka, waloga nitasoka, saidi ndo wanase. Hakuna no, no kisirani, no burudani, yeah, yeah, yeah. Kusema, hata ukiwafanyia jema, bado watakukosea tena. Na Mungu Baba kanipangilia mema, kanipa pumzi na neema, nami naiona nyota njema. Hakuna noma, no kisirani, no burudani, yeah.